warra family nigga. Ah, I'm feeling that I'm a daughter nigga in a hoe. I'm a chibi. Turashe ene modala ka pane do mune la mane go ta silifane. Me ene shalomina empozi rapula ka mali yende beta balipane. Nibe na yini be soronga koko no tala masiki lende beka sase. Lege si chamango kambe ka ofu mika soroni nga nego depe epe. Mane ka terishe epe la chini. Tala mabena nga kwa kula chini. Popo manu anitele nga manu. Kere si mani ni changi ya manu. Kapasha ubeka nyoko mfiri muna pijiji manu te nyoko pushe. Kone sarubeka kwa sirime ode la maneke warate siramble. Nene pepara la tome meye metoko te soro la galunga ble. Nege si dala machama mefoba na polu subu nyini nego pekipi. La kono pe kunu te yambibe meleke alaje maneke kasilifani. Shia ni troko ni putu ni kayu wede peka ukumchi. Uwaga ni gengi ni nege ni shubaga polu subebe neko ubebe neko. Nga mufe nga pasi la maneke kutene lao. Kutene lao. Peniga fido maneke maneke gangsta fido. Gangsta fido. Peniga fido maneke maneke gangsta fido. Uwaga ni gengi ni nege ni shubaga bonusu bebe neko. Bebe neko. Lebe kile nga mufe nga pasi la maneke kutene lao. Kutene lao. Peniga fido maneke maneke gangsta fido. Gangsta fido. Peniga fido maneke maneke gangsta fido. Oh, manego ve kabala utatu gulendo. Una shini nega koko no na lobe muso kwa kelela. Isigile ferele, mega teda kakuna. Mepesi na nafere meneki choko metoro kuferela. Sigi nyawa chugu, ani kerefe chugu. Nyuma fanya na cha chugu makofe mepebi gitafo. Muru la kele ni pesi la kele insoro nga koko na nga somi kele. Kuma dobe neke kuma gichan, nipa dobe neko chimanuna. Rapula nga manu te siranto, waklashi langa panu pepe neko. Suko ni drugu ja sambega po, sonda nga kwa karare neko nona. Rapu ke neke si mumila po, ni rapu suku nunu te siki po. Maneka chigi bo biti la po, nepi na kapo ko filo la po. Nga faru jalama peke na la po, nga gonu jalama peke kerefo. Rapula kora wale nunu mento, rapula demise nunu meshwa. Rapu te dora ye koko nona kwa insora nga koko nona kuruki. Rapu ke lendo ko akili pende wa klashi ke lendo ko kulo begri. Uwaga ni gengi ni nege ni shubaga bonusu bebe neko. Bebe neko. Lebe kile nga mufe nga pasi la maneke kutene lao. Kutene lao. Peniga fido maneke maneke gangsta fido. Gangsta fido. Peniga fido maneke maneke gangsta fido. Uwaga ni gengi ni nege ni shubaga bonusu bebe neko. Bebe neko. Lebe kile nga mufe nga pasi la maneke kutene lao. Peniga fido, maneke maneke gangsta fido. Gangsta fido, peniga fido, maneke maneke gangsta fido.
Brrrrra! Oh! Soro wa nyaga mi e respect for se. Soro wa chere wa pega la ba uwe. Chia!
Solo ba, tepi termine si. Ali faso, tepi menine kura. Aktu gris nege.
It's your flow!
Raka Sigurmani Nigosha Khalifa Nige
Pasi
She Nega Dagolo Samsko Prakof Nige
Barali Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr